Hey yo papa, ni mwana luba, utansikiza na utapenda, utansikiza ushaipenda, dupa, it's coming cold. Kona tabia kupendeza roho, tabasama kupapasa macho. Sauti yako nikisikia pia natulia, yani punguzi hasira nazo. Urembo wako lininasa roho, siku ya kwanza kukuona kwa macho. Samu yonu mekwamia, swezi kutania, njo unipunguzie maho. Hati ya na date nini na meme soda mkali, ngombe wa maskini wa nini kama hazayi. Wana wana snitch wana sama siku fight high haters. Pikeni majungu kwa karai naki, piga jeans jeans na piga masuru wale. Na bullshit akinipa na furai, 6 inch apige kwa mbali mbali. Simuiti tena bebe, na muita kachumbali tufurai. Rosenu vile zina pweta pweta, mwaka wenu kuimba nina meremeta. Chuki zenu mzipambe na tarumbeta, weta wana vitu sense vya kuteta. Wana wote malaika na mabawa yao, wote wana kuiga wendo baba lao. Ni wewe na chagua sisemi, oh sisemi, oh baby uko sawa na gitu na jileta mikwa debo. Zianze beef international ilebo, wakwende cliff tuende zedu sinza lego. Wanishinga api miogo ya koko gero. Wameni honga sani zako shika wewe, to concentrate inje kuna vigi mwewe. Maneno mingi I don't care jazu lewe, watatu beba baby acha wele mewe. Na mwana hata jani towa mbali, kangu tata yari nisho kuwa kemikali. Akani pama penza kani penda kani jali, chungu bado tamwa kanyonjesha na sukari. Nani wewe, wewe, baby you're my wifi, na password, inter baby born and cried. Niko ready, be my ride, ride or die, nani fikisha. Thanks baby, thanks for the ride. Woo, and yo papa. It's coming light, wanna, wanna Luba. And yeah, this goes out to you baby, and also goes out to you baby. Hey, this goes out to you baby, to you baby. I'm your baby. Now put your hands in the air, yeah. Put your hands in the air, yeah. Put your hands in the air. Kushoto kule, I'm out. Atutaki kubato bato.